Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yoya, warra faan kan dubbatan. Hundi keessan isaniin cuftiinu abooya. Akkam, baali yaa keeme nyeewe. Yaa isanii gadduuf yaa isinii gaddeebi. Maaliin gaddeebi? Galataan gaddeebi abooya. Galatoomaa jechuu abooya. Geemaa qabaa jedhee abooya viidiyoo hedduu hojjadhee guyyaa hagasi isaniitti himadha abookiyya. Geemikaalee yaga yaabboyya yana bir dhuftan. Warri garii geema sunu sagalee naa taatanii yaabboyya. Advertisement jechuun beeksisa naa gootan. Rabbiin fayyaa isanii haa kennume. Fuula isan nama yaammachuu fe'atan. Namni isanii iyyee, namni isanii sagalee isanii ta'ee isanii haa dubbatu yaabboyya. Du'aa isanii kenna. Warri beeksis naa gootan. Geemiga yaabboyya yana bir dhuftan. Hedduun na bir dhuftan. Warri garii na bir dhuftanii abooyyaa taaptaappii naa gootan. Warri garii koppii linki gootanii shee nan biraan naa gootan abookiyyaa. Hin qabdaniif akkas faa naa gootan. Namni hin qabne ka taaptaappii naa gootan ka shee naa gootan harki keessan rabbiin fayyaa isanii haa tochume. Warra shee argootanii taaptaappii gootan rabbiin fayyaa isanii haa kennu harki keessan. Yoo hin qabne waan isaan hin qabne sun keessan yaadirra qabdan rabbiin isanii haa fidume. Rabbiin isanii haa kennu dhugaa. Hayyee warri dhibee jira abookiyya ka agartee giftii xiqqoo jedhee xiqqoo naa kennu ilillii jedhiin marreen mani gaariin jedhiin giftii xiqqoo xiqqoo abooyya. Isan bir xiqqoo isaniiti xiqqoo ammoo ana waan guddoo abookiyya. Na bir waan guddoo anaaf waan guddoo abookiyya. Rabbiin xiqqoo isan jettan sun waan guddoon isanii haa jijjiirume. Rabbiin waan guddoo isanii haa kennu abookiyya. Xiqqoo isan jettan sun. Hayyee abookiyya. Warri dhibee jirka agartee giiftii gugurdoo naa kennu. Giiftii gugurdoo abookiyya. Rabbii fayyaa isaanii haa kennu jedhqar. Umuri teessa rabbii naa dheerichu. Leenciin mul'ata yoo akkan erga in mul'ata. Rabbiin fuula hundaattu akkasiin isin haa mul'isume. Nama keessa rabbiin akkasisan haa mul'isu. Leenci guddaa jedhani rabbii waan guddoo isanii haa kennu dhugaa. Abooyyaa na jaalatan rabbiin isan haa jaalatu. Fayya rabbiin isanii haa kennu. Karaa isan baatan rabbiin isanii haree abookiyya. Isan haa milkeessu fuula isan baatan. Hunda bakki isan baatan rabbiin isan haa milkeessu. Na kabajitan, na jaalatan. Rabbiin waan isan feetan rabbiin isanii haa kennu dhugaa. Du'aawuma isanii godha. Akka nufeen hin taane ammoo rakkoo qabdu. Yaa dhuftan giiftii gugurdoo yaa kennitan. Warri agartee akka. Obboleessa kiyya adda Kadiir Otoolaa ayyee obboleessi kiyya adda Isikeey ayyee obboleessi kiyya Mubaarak Musamma obboleessa kiyya Markos Taasisa ayyee Wasiila tiyya Boordiko ayyee obboleetti tiyya Haamachi warra gartee gift abboon am hedduu dhugaa isanii hunda maqaa isin dha'uun danda'u abooyya baay'ee naa galatooma warri gartee akka geestii ol kortanii taaptaappii naa gosiiftan obboleessa kiyya barsiisaa fa'a. Obboleetti kiyya Faafiifaa, obboleessi kiyya Abbaabdi. Abboo kiyya isaan nama hedduu. Wallaahi nama maqaa hin dhahiin illee namni effatiina hundi keessanuu galatooma isaniin jedhu. Dhugaa akka nufeen hin taane ammoo wanti hundinuu akka rabbii fedhe taate. Siigaltee akka nufeen hin taane. Wanti ammallee sabab qabdi. Wanti hundinuu sabab waan taateef qabdi. Warri agartee nu bir hin dhufin. Nuun jaalatanii nu bir dhufu hin dhabna abookiyya. Yaa dubbisiin namni garii geematti nutti heddatee jedhan guyyaa sun. Geema sadii afuri jedhan. Waan jiraati. Namni garii abookiyya dalaga seenee dalaga irra ture nafaas dhabee nuun jedhan abookiyya. Hin taate. Namni garii abookiyya guyyaa geema kakkeetti kanaa hin dagadhee abookiyya hin qaabannee yaadannee naan jedhan. Abookiyya waan jiraatu namni gadi. Nu jibbanii, nu fedhanii, nu bira dhufuun dhabne. Akkasuma na jaalattan hin beeku. Akkuma jalqaba na jaalattan. Abooyyaa anis anilleen akkasuma isan jaalladha. Akkasuma isan kabaju. Wanti jijjiirame hin jirtu. Abookiyya warra giftaroota kan nu bira hin dhufinillee kan nuun dubbate keessa wal dubbachuu jirra. Akkasitti nuun taane baaliyaa kee yoo jedhan Oromoo abookiyya baaliyaa kee nuun taane. Yoo baaliyaa kee moo'atan nu moo'atani abooyyaa maal goonaa maal sii goonaa maal taanaa jennee wal mari'achuu jira. yo marita fitanne abbo yesani gaddebin guyan birale ninjir abdi chamne diko are diko maltane inuma jirti ammo jaraltin tena bakku musuna hayjattu artuma hadabatu abbo khiya galatoma yesani njen yo marita no bafanne isani gaddebin uga wani sinjedin qabu na galatoma fayyana taha rabbinu murite sana eresu yada murat ke san rabbi sani habodu najalatani rabbini san hajalatu chaninjeda boya jannata rabbini sani akhennume jannatul firdaus wandi ko qabda rabbini sani haguddisu taqabdani birte tar rabbin barakaiti sani hagodu hujite san dalagate san rabbin me barakakeci sani hakau chaninjeda nugammachistani rabbi san hagammachisu sigale abbo ya nusi gammachisu fene nuntane yana gammachi yo sanitatinu abbo khiya abdi sanirke ya rabbirke ya de sanirke ya de yo sanitatinu dorgommisu nu senu yo sanit abbatina nabir abbatani dorgommisu na senchiftan bayena galato ma sanijeda isanjalada e yo marichu no bafan wantan isiniti himna ubirada abadda kuma jalqaba khan nujalada nujajabesa drama khenalle dawada youtube khena subscribe goda account kene ka TikTok ki follow goda Facebook ki kiya Hussein Yusuf aka bahaliya ke jera dema follow nu goda baye nu jajjabe sasani jenna we love you nam wanto ko wala ma wanda de tu nu birda batan unda yo ma kai sini da in lady fam nu goda baye na galato ma I love you so much roma thank you so much